Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alalbare noga e jitti lewru fevrier hitaande 2024 yambe sappo e jiddi jablike cinema e chapanna e joy maison de la presse Bamako do. Nanti non kabaruji de kiki hande woni Alice Cisse Adjaratu Traoré wontu ko gijande do. Yontere tiagal kasara latido sababu itude yonkiji bibbe adama em le region sans goddo kasem latike sababu itude yonkiji himbel hewbe do lawol sikaso bugoni ministre kumani do ya warta lede amen di kana nardo compagnie ngaji do wada ko waifu yalla ana reena jamande bibbe leedi tatom bibbe leedi Italy tatom nanga nobe sappo e jeena lewru me hitande 2022 le region sikaso yopitam yalla en baawi yaade tiagal bemal andalgal be noddirta Facebook na ngaram hebude jaabu mudum de yawtere amem onan pal nyalom hande o dum ladinama fewde e nyalom keenaado Facebook sakrabe hidibe dum sembe kabaruji dum jogoni on kikide hande bisimna modom helaade dum yimbe la chapan tati e go o woni dalibe adna tiagal kasara goto ngaddo do lawol sigaso buguni dum wadda sanne kumantu sappo wobbe kanyu en ka barmin hakkun mabbe do barmbe barmi nawde do ana hemdo wadi talataare noga e jiddi lewru fevrier bettindu sodu ministre kumani do ya wartale leedi amendi woni kokkudo o do kabaru fa bedro den fammo anni ko kalifa goita hebane em do hen festan Ousmane Ali Boudji
Le communiqué goto e ministère humaninde ya wara holi TV de yidon kar pewdino do yaade Burkina woni chamudo le pont wattuno jabbotono mayo bakoy le o kar himbe mali e leede godde le fongol anagonno e mudon e wi ministère humaninde ya warande kar o iwino kenyeba ana fewdino yaade Burkina communiqué o holi TV de ko sabim bini o masiba yo sabe donno o ronkini mobengel ministère humaninde ya warande waltini hakkilaji wiide himbe barumbe anagondi e daranede e be darta e donnobe mobilaji ngattan ko ben hakilo mbayle taguji muben yalla anadena himbe ministere humuninde yawarande anandarta jom en compagnie de transport ngaji teddina sari haji lawi yalla yonkiji anandeno o kasara wadi tiagal ngadnod altinere sappo e jena lewru fevrier ndu le on ko yata himbe sappo e njoyon wonbe yonkiji muben keddi hen debbe e jegon woni barmube tiagal ko kar goto e camion goto gompondiri hakkunde kesse dugu e wa le region 100
Hanji tobe hewbe kam en ka holiti mette mudum fewde dido kasaraji latude sababuji yonki bibbe adama em leede amendi le vima be ko hewe dido accident ngaji ka fu sabi no dati amendi wordi sabi moblaji de fayeto baki bibbe adama em dido kasaraji di timmata le leede amendi ka latike sababu yimbe fa hewe ka fu ananarda kana ko be leedi ndi wada joda hala bangal no dati amendi wordi le leedi hodum fu woni sababu kasaraji di timmata do dati amendi hobe woni sababu majjum hono fu way wadede yalla accident ngaji di ana timma le di amendi fa bedro den fa mo anni ko aseta jaraa banem do hendo festan Ousmane Ali Boudji
sababuji ko watta kasaraaji laawi ana keewi dun dindin wiide makam fofana gonde e fedde askuma wobe felede do majun ana keewi dun o beydi wiide
hebbungo mudal en dolle kam amgo jamaare fottaade ala haalen adidi woniri dongo sabe binda di accidentji bondi dun laabe din karngaaji heewdi hande ne leedi mali batata sariyaaji don gon datti mawdi gaddu e tawede fu kaari fu walata hande dogo mo wana talgi hiudi kam pamata jama
wada wattaaji karngaaji kasaraaji laawi ana fawi do doggul ma jabbetingol don holliti wiide siaka jakite jokko hore syndicat national des transporteurs routiers urbain et interurbain mali century mali
no transport
ya fito ko watta kono gelle mawdan handen e karngaaji watte yime ko heefu karngaaji bur hasungunde do sabi soko heewdi moblaaji ana war accidentji
kanon horobe askuma be di wiide dabereji di kanan ko be leydi meden di bami yalla kasaraaji laawi ana buito ngadan tan faabe keba kalis wana don nafa fuudi ngala himbe be min landi kanyon ko kolitivide donnabe mobilaji kani janginede andinede sariyaji lawi e humpitede yalla anandena himbe
sakrabe hedibe ando on baawi hebude dido kabaruji fudo beme ande todo hello am Facebook nadu konto X mo nodirtano Twitter dubi didi tiagal ko be nangale leedi amendi bibbe leedi Italy tatom kanyu enka yopitama bedo nangano be ka hebi yottaade leedi Italy non holitiri wede kana ko be leedi mu endi fa bedro den famu faaji yatra wonko hebani am do hen kedde Ousmane Ali Boudji
e yodum orko langon jom sudu modon Maria Donata kay vano e bibbe Giovanni Langon e jopitama jamma altinere fa weta talatarende e be jalta e juude e be kuncoyade rom le leedi Italy hakkunde weltare hamnal tagal ko be jopita galle Langon holiti wiide wala fu ko mba wiide joni so wana wiide tan yonki fu be jalanaaki ko hewti be dun hewto dun o galle suuta no ma sappo e jena lewru me hitande 2022 ko chala le baleri leedi malindi gube jaddin ko be wombe Al-Qaeda ngadi dun e bibbe leydi Italy ana gonno e fedde dinankobe joddinobe le den gallure Mali dubi kewdi joni hollitindon wiide fa joni wala fu kabaruji ko mata do journalist e Mali suutabe nadu majinabe dubi kewdi joni ben woni Hammadou Nyalibul e Moussa Babana Dikko
tindember yo wak yambere finata wa kawrintino janyil kewdi laamu Tombouctou om landine hitane fu yurtu galleji ju indi denen no dirta abaraju hitane hikka noga ju yaali noga e jeegom nedo yambere watta lewru fade korka fuddude fa pedro den famu be fedo nedo yambere finata wa landintedo le ondo nokku Al-Fousseyne Faye kedjado amen gondo le nokku wonko hebani em do hem kedo dem Kuyal mawdo matitele dene ne minudirta abaraju Tombouctou do ila alande fijo fina tawa mo minudirta tindeber mo yimbe filtinta woro ana woma ana wondi wadde dom janyeli ngondi don didu fu hawri hem dedeo me saoud kany woni jottino hala mabbe
abaraju
galleji tati kany en woni kumani be landinde tindeber kenyem hamel gosu min gonno toyam nokkuto yimbe yirata azalay hande do nyaloma dido ba o le galle bedali bokkum mingoni galle andirado bangal finatawa
traditionnel
dido yambereji finatawaji ana hollita korka ramadan wadda sappo ina yade sappo e joyi lewro shaaban fundu watte ibrahim sidi toure kany woni ardido fedde kumani do landinde dedo yambere o mo haltana mem no dum fuddi
le tindeber
yo gubal rawbe pilchinobe wowu fa teddina lewru no dirta chekomo lewru chekomo yo lewru ardido ramadan
le mois de carême
li e kuyal jam kany nangondirgol yambere fina tawane be nodirta tindeber Tombouctou ngadetedo fade korka ramadan fuddude wondi yarde doni ko Al-Fousseyne Faye hebani studio tawane do Tombouctou
sijo tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Noga jetti lewru février hitane fu yo nyaloma mo nyo nyaloma le adnar allandu mo bemal andangal mo nodirta Facebook yimbe haani selde mudum odo bemal ngaldo bemal andangal mo nodirta Facebook ka juude malinkobe hewbe ka laato sababu humpintinde dum ana way du laata sababu wadude jooda hala hakkune mu em e gidraabe mu em nyaloma hande o en baawi yaade caggal ngaldo bemal andangal mo nodirta Facebook na fewde odo nyaloma malinkobe juude bankas yuroso kay bamako nadu gawo holti em ko woni hakkilaji mudum em fewde e ngaldo bemal andal ebe kaltana men dum do yawtira amem onan pal nyaloma hande o kede ko en biido festan Ousmane Nyalibulji
Je ne suis pas inscrit.
Memi wala do Facebook mi anda fe hono dun yarata mede milen na way wadde nyaloma tawe nabbay do Facebook do kay do mede way wadde nyaloma mi nabbay do Facebook ka mi way wadde fe er goto mi nabbay do WhatsApp min kay ngommi mede way wadde lebbi didi na fa lebbi tati tawe mi nawtaraki dun mi horsini Facebook sanne ana tiidi wadde nyaloma tawe anawtaraki dun sa nabbay do Facebook andata ko dun adnaaru ndu wondi yedum bembal ande gal kebata do mon gidiraabe Facebook yo bembal ande goddu lawade bonandaaje hakkunde jaleñ Facebook buri andede min kay Facebook wala fu hedni kam
sécuriser
le leydi amen di ko heewi yimbe hewbe fu atawam ana yidi sanne jeyde rewbe le hamil em do wakati e jood mabbe yalla be do rewbe le kayim en ka tawa ana kuya na do ana jala wakati ana jabbina wakati do e juude mo hay ana tiidi sanne juude yerbe do rewbe le fasa hanni do en biida be reedu fa be jabene dum chronique amen zoom sur nyalo mo hande o mimi hala mudum fatiya tara won koy banem do hen kedde Ousmane Nyalibulji
kadija yo misalu non o hamilite dudo ka o wiyan hunde fu wala e makko sine a wi mo inna funebe o yete tamaso ndiyam o hebere redude beldo hore samba kanyun nyangan jati ya fu o mo nyirbini yeso makko na du o mo balini o mo lanini du notade o wiyede mi yida dun de o mo wiima mi deberedu selam minka i jabuji onoto do kabaru makko kanon handen wo rewbe kollobe koy mu ben yaage fu ngala yeso nawli ko wuri saro ayya ana nanga keci mudon ana wada alambi na ko hono tutowo ana tuttadu gereji fu yogabe heba man foto ngaji jati ana kolla do bembe ande de kulata njagata ko holla ko suka mon woni don ana wada sanne wattu gon en joni o ay bandiraabe rewbe pati jeggi tonna holude haamila ko mudon yo golle kadaado le finatawaji e al adaji men yogaji
sakrabe hidibe andon don kaddete kabaruji amen di kikiri handiga honono andir don non baawi hittaadi do kabaruji fuudo viamo mere mere ngadam 37321 na do ngad tele serge application amen studio tamani ana hebe do play store fadni hefe nokto e seeda yawtir amen dana wudi yewtere amen magazine nyalom hande o ana nawri bangal yebagol gol dokotoro embe watta fewde e yimbel nyawbe njohobe le jido cuudi dokotoroji do latike cuudi dokotoroji furoba no dum latike cuudi dokotoroji darani do hore mudum hamo funge dum mudum ana hem ko hewe beedo yimbel le njohobe sawra dido cuudi dokotoroji fu atawan yebagol dokotoro embe ana lato sababu yottinde du em nyawuji di yota e mudum na du waddude e mudum masibaji di waawa feewde e mudum fe nyalloma goto ko hewe suba so hewe hendu fu atawan dokotoro em na du saji famme fayeto em firmien be woni chupeteebe juude fewde manjum fe magazine amem nyalo mo hande o Musa Malisi suko lando landini dum o landondiri e docteur en fayeto yimbel le njohobe sawrude hore mu em ido ciudu docteuroji beedade dunke andana be ko warju bidi de seriaji anni ko hebanem to festang modu sama suko sita sidibe
burondo musakti wadare le luptal mawdo goto bomako do debbo goto be ni fadde sarti yebare gollobe latike sababu tacugol jungo goto cukalel ngil inirado o do suka o le mbuyunki jabi sedade yimako kasara mu hebi bi ko o no hawno jati hadede
weero joshege
kanko o fittono on nuku watti fu ona gollado ko yata erngaaji kewdi le on watti goto o hebi nyaw jungo makko nayi fayotti sonama tacce dum sami bini kolli makko fu tacciama dum natiki hunde ko heddi hakkil dan sanne
franchement ça me touche
ibrahim dun neddo jodi do gaw yidi e bopiji docteur pikiri mo wada ka do haneri latike sababu hello e lengurama makko
mi mi neddo goto mo torra hewti le nyawnaago do natike sabe jati mi natine loojaado sabe heetu ngal torraje yogaaji ndi gurganna sabe nyol man hannen golleji kewdo antun mi waawa wadda dum sabe mi loojaado non
une peut pas les avoir
imel yogaabe to segu san e to mi nyam mi hala torraje debi kibi le cuuri doktoro
o siglo do ko borela
ben yebi sanne nawa ben ko he doktoro men wala yimbe lati be sanne sabe fesa doktoro ran yoga mebbe nyida jar jabbade man no wodiri ben haani antude sariyaaji ko yarta gollal doktoro ko libiru ngaji yogaaji attend doktoro do wala ton
amma bolo fola
fedde demtal doktoro en faana mudum yo funcande hore no fewiri golle mabbe o den hono fuf no do haani waddi soni torraji mabbe yottigema e wi hore jo feddende professeur al-qadir jara wajibi doktoro fuf nata e feddende den godo fuf na wawi witaade
horebe doktorabe an wat tongede to ministere humni kabaru challan ciagan so o yamiri sarotobe leednin tongabe wat fuso torra matama hakko neddo nyawntedo kay e doktor ene wat tongude nukku nodirtedo ordre de médecin ciagan yamirore sarotobe ben so dum wadama ne fede nodirten ordre de médecin an wa jukkude o doktor fattade bonude golle makko
horojo de ngol do dental doktor en holti wiide yobugol joddi torrabe be ona fi kam doktor be hanni hinnari dum o beedi wiide jukkuuji nay ngudi bangal bupiji le golle ningugul dalugul itugul le golle wattu ngutude fe latari doktoro may le gollire godde cellal
watti fuso jukngoji pamama fete e doktoro goto dum waawa yehude ciagan horebe mebbe sa beewngo yamirta jomu tonge ma jomu gollal mudum bonne ciagan yamro laamu sarato do sabe huune fuku natto sabe hewtunde civil kay e doktoro hala mudum wala ko yaafi sabe saratobe an waafide dabireji honan o doktoro tongirte jaati fa yottaade jomu hiite
ismail yurodiku horejo juris emali holti wide noddude doktoro yaso saria la tonga jati le sariaji malidi
chaque fois que je dois
watti fuso metti nata ko nadde kay doktoro an han antude jati o doktoro yo tonima ni gollal mudun sabe feeku nari bangal sariaji o doktoro jukkado doktoro to gollata ton hore mudun lamdete tofon ante yalla gollam ko mojjima mojja gaddudo wawa yode ciagan hore me ko noddirta ordre de médecin sa menen jati me wa immade me jukka doktoro suni walani modal lugan goji bangé ne fedde fami hakika o doktoro an hande jukkede ganso hebi kabaruji selludi li on watti goto men sarato men wa fide dabireji so te jom ana hani noddede yeso lamma hana noddede yeso lam
il est coupable ou bien n'est pas coupable
so bupiji so alhali bupiji doktoro en galleji kewdi kay kolli alla kratorra ngadadi do mabbe be dari dun bibe leedi mali nanguito sifa gole les services ji cuudi doktoro